Ayo marira yumvikana sa marira sanzwe y'agahinda ahubwo ni mba mutima zidasanzwe za madamu Nadia Wibambe uhujwe n'umuryango we nyuma y'imyaka 27 ari nyakamwe by'umwe hariko uyu Wibambe yahujwe n'umuryango we basabana kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hano mu mujyi wa Kigali akomoka mu muryango kwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata. Byari byishimo bidasanzwe bikomoka ku musaruro w'ikiganiro agasaro kaburaga gitambuka hano ku ijwi rya Amerika. Nyuma yo guhura n'umuryango Nadia Wibambe yatangiye gushyikirana na banyirarume ndetse na nyirakuru ari nako berekana amafoto y'inzibutso y'abagize umuryango ngo babone koko ko bafitanye amasura. Aha barimo bavuga ku mafoto bari batunze mu matelefone yabo ngendanwa.
Ubundi papa n'uyu nguyu n'uyu nguyu ariko no kuvuga ngo uretse umukobwa ugiye kuza musa uretse natumukaye hariya n'uwa kabiri wanjye n'ifura yanjye nawe murasa gutyo muranareke gutyo bisanzwe gutyo twaravuga ati buriya wasanga ari amafoto y'umuntu uri hanze yarahindutse kuko
byari bigoye kugira icyo Nadia Wibambe yatangaza ku byiyumvo bye ariko yagerageje.
Ndiyumva neza cyane numvaga ari ibintu bitazashoboka ariko n'ukuri sinzi ibyiyumvo byanjye nabuze n'icyo navuga gusa ndabashimira cyane ndagushimira kumeza na Venuste Venuste we sinzi icyo kuvuga gusa n'ibyishimo gusa.
Nadia Wibambe yabyawe n'uwitwa Serine w'Imana hari mu 1994 amubyarira muri Congo mu buhungiro akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Butare ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya. Wibambe nyuma yo kuvuka yajyanywe mu kigo cy'imfubyi SOS Bukavu aza kwisanga mu kigo cya SOS Kacyiru mu mujyi wa Kigali ubu ni umubyeyi w'abana babiri. Ijwi rya Amerika imuhuza nabo mu muryango we ku isonga hari Damascene Hagenimana ni musaza w'umubyeyi wa Nadia mu masano muzi ni nyirarume wa Nadia Wibambe. Amaze kubona umwishywa we Hagenimana avuga ko uyu mwishywa wabaye incungu ya mushikiwe Uwimana Serine.
Ubu mbese mbonye incungu ya mushiki wanjye nyuma cy'ubundi umwana ndavuta mushiki wanjye ntabwo mfata nkaho ndi nyirarume oya ndabufata mushiki wanjye ariko mfite agahinda gakomeye cyane byinshi mufite by'umwe mushiki wanjye uyu ni mushiki wanjye ntabwo ugenda inyuma mu bihugu uyu ni mushiki wanjye nzamufasha nka mushiki wanjye nkuzamuhamaga myizanzuyeho nk'umwana wanjye nzagufasha nkasha ko tuvindi muri azafasha wowe no nakubonye nka mushiki wanjye ntabwo nakubonye nka bibava ngo byanyurume ntasishaka n'ubwiye byanyurume kubyumva ahubwo ni umwana wanjye.
Si Damascene Hagenimana wasazwe n'ibyishimo gusa ahubwo na murumuna we Vincent Hategekimana wafashe ya mbere mu gushakisha mushiki wabo nawe yatubwiye uko yakiriye guhuzwa n'umwishywa wabo.
Ndishimye gusa Imana izajye bagenda imbere igenda inyuma mu kazi mukora kazi kose gahuramo ibibazo ariko iyo ukora byiza Imana irakurengera niyo unabizize Imana ikujyana mu ijuru kuko ntacyo ba wakoze. Mushimirire Shimimana Venusti musuhurize cyane.
Umukecuru Imakurata Nyanzira nawe yishimira bikomeye kuba yarabonye umwuzukuru we ndetse ari kumwe n'abuzukuruza babiri. Na amashimwe ku ijwi rya Amerika.
Namubonye nashimye Imana kandi namwe abakozi ba ku ijwi rya Amerika namwe nabashimiye kuko mwakoresheje ubutabazi bwo kuntabara mugatabara umuryango wanjye wari warazimiye. Umuryango wanjye wari warazimiye kuko iyo tuza kwicecekera byari kuzabaho gutyo ntitugire n'igisubizo. Ubwo rero ndumvashimiye Imana. Namwe rero abanyamakuru nkaba mbashimiye ko mwakurikiranye icyo kibazo cyanjye mukagikurikirana none kikaba gisohoye.
Kubaho mu myaka isaga 25 utazi inkomoko yawe n'abo mu muryango ubwo buzima bumera bute ni ikibazo musubizwa na Madam Nadia Wibambe.
Ntabwo ari ubuzima bworoshe ubaho wibona nkaho uri igice cy'umuntu uribaze se navutse ku giti kubaho nta n'umuntu n'umwe mbese ntabwo ari ubuzima bworoshe pe kuko nabyakiriye neza mara kubyara umwana wa mbere nibwo numvise niyakiriye numva ko nta muntu ngira nyine ariko mfite ariko nubundi nkakomeza kwiyumva ko cyaga se ukuntu umutima wari unyishuza umbwira ariko abo bantu kutabashaka
uku guhuza uyu muryango kandi byashimishije umusaza Rwamurinzi Leonari uyu numuturanyi wa Nadia Uwibambe yasaga naho hariyo mubyeyi we wa hafi akavuga ko umuryango urushijeho kwaguka nabagashima umusanzu wa radio ijwi rya Amerika mu biganiro byayo
ibintu byose kurwara ibyago iki ni nge bari nkase ubu rero ngewe sinabona uko nabivuga kubona ampuje nabanyirarume na nyirakuru noneho ubu nishimye birenze abanyamakuru nabashimye by'ijwi rya Amerika muri abagabo beza uzahora n'uwo murava kandi ura mukobwa ntago yambere mukobwa mubi rwose yaranyubashye narwara nanjye akandwaza mbega tugafashanya ikintu cyose igiye n'umuryango wagutse cyane nishimye nanjye nabonye indi muryango ntarinze imana ibafashe namwe bura n'umuryango mwabonye icyo nongeyeho mujye muhora mukora ibi byiza abanyamakuru b'umwuga kandi b'abanyarwanda b'umwimerere rwose imana ihabwe icyubahiro ndabashimye cyane nuko nakigira nakabahaye mwese
ijwi rya Amerika ryabajije bwana Damascene Hagenimana ikizakurikira nyuma yo kumuhuza n'umwishywa we uyu hagarariye umuryango kwa Nshutira Guminosente na Nyanzirima Kurata yadutangarije ku Uwibambe na Diya zahabwa umugabane mu muryango nk'uko nyina umubyara w'Imana Serine yarawemerewe
kwisaba umuryango ushiki bagomba 8 gukora twa 8 bawo duhaye nawe ye mama zawo asa 8 wa nyina nk'uko rangiye w'umara nishinganizo nzo z'umubyeyi ibyo ni hame nkanje mukuru w'umuryango ibyo ni hame ni jewe uzabikwa ibyo ni nta nunda zabibaza kandi na nyina na nyirakuru nawe ntago yamwanga yishimye kundenza ariko yewe ni murenze kubira ko mushinge twa niwe mukuru nkamukurikira igihe ugomba kuzafasha uyu mwana
kugeza ubu nkakwibutsa ko imvano y'ibi byose ari umuryango wa Nshutira Guminosente washakishaga umukobwa wabo Serine w'Imana baburanye mu mwaka w'1994 uyu yagiye atwita inda ya Nadia Uwibambe yerekeza muri Congo amakuru avuga ko yaba yarakomereje ku mugabane w'Uburayi cyangwa se no muri Amerika umuryango uramukumbuye bidasanzwe kubazumva ibiganiro cyangwa se nawe ubwe bakeneye kumubona igihe yaba gihumeka umwuka w'abazima bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.